Shanky supplier. Don't come.
Marry when I look at my name. In a semi best pisser. When I look at my money. Oh, when I'm a new era. In a semi best pisser. Oh, when I'm a new era. In a semi natunia blossom. Maduizi makalima natunia helama. Maduizi makalima natunia blossom. Maduizi. Marry when I'm a new man.
Idalani miongoni mwana we mtu wakati lazima kifosi kipato mkate na pesa za vikoba kurudisha ya raitomba kubahi wenzoba ili wana umanize shida na pesa za kuiba we pesa wana jona kufana sumbuke Wepesa bwana siku kucha Wepesa bwana na kufanya kurupuke Kuwa mke wende kutafuta Kiwako bwana vaya asuke
Yeah yeah Nchange pesa wepesa wepesa Nchange noti wa noti wa noti wa Nchange pesa wepesa wepesa wa Nyeke money
Nifichi wa sione yone yone na
Money.
Mi nasema pesa unaijua Yatia ukifaa utaiacha Mi nasema pesa ya bwana sere Yali kibure uongo vimbaga kere Pesa
Mane wena nuke mani Nasema pesa Wena nuke mani Mane Wena mani wena Ela Nasema pesa
AK47
Shanky Supplier.com